kushirikikilimo chakula tele kwetu shamba sikuwahi kulana na njaa mama ehe misho sasa la mgambo watanishika mimi heri kurudi kwetu shamba nishiriki na kilimo. Kirimo siasa nzuri shambani chakula bora shambani mazao bora shambani muhogo bora shambani maharage bora shambani mkulima bora shambani mtanzania bora